anashi London. Wherever
Nicky Wonder's the writer.
Wherever
Alpha on the beat.
Wherever
Kavira munange Yande sasiri damu mulava. Donzi jukira bitwa kolanga. Ina kumuli nebulo kunzita. Twaberanga wo pola pola nga turano kuba bulungi. Teyandekerera yampabulanga sobola kuba bulungi. Na buli kimu kye twakolanga galimanyi ge nsobola kuba bulungi. Mukama musasire omusonyiwa mu byonna ebyasoba. Tuli kujjukira
weraba
nseri kujjukira
weraba
ndi kujjukira
weraba
nseri kujjukira
weraba
tuli kujjukira
weraba
nseri kujjukira
weraba
ndi kujjukira
weraba
nseri kujjukira
weraba
ebibi byakoze ntoko naye mukama nsabye omusonyiwe. N'ebirungi byakoze ntoko sinzira kw'ebyo osobola okusonyiwa. Mpulira fanze obulumi nkole ntya bannange. Liberawo ntyanze ndeseho munange. Ngikola kiyenze obwomu ndeseho munange. Nasanyuka naninze nga mpesa nyondeseho munange. Ab'emikwano munyambe obulamu bugwawo bannange. Nayaye mukama wendi mulese natwalamu obanze. Tuli kujjukira
weraba
nseri kujjukira
weraba
ndi kujjukira
weraba
nseri kujjukira
weraba
tuli kujjukira
weraba
nseri kujjukira
weraba
ndi kujjukira
weraba
nseri kujjukira
weraba
kasubire bambi mu bulamu obulala ndiddamu okulaba
nziremu okulaba
sanyule wampanga neetaaga nziremu okulaba
nziremu okulaba
ebirungi bye yankolera sisobodde kumwebaza nziremu omulaba
nziremu okulaba
obulamu bugootaanye neetaaga nziremu omulaba
nziremu okulaba
tuli kujjukira
weraba
nseri kujjukira
weraba
ndi kujjukira
weraba
nseri kujjukira
weraba
tuli kujjukira
weraba
nseri kujjukira
weraba
ndi kujjukira
weraba
nseri kujjukira
weraba.